who played it fast. It's DJ.
Nyuma mnyuma mgasha kasha beba coach. Nimefungua biashara kwa nini niogope losi. Michezo ilo mtoki kwa kwa wana shkori. Hizi kwa ta kili kotoa zili kuja ni hit. Nake zaga kuflo wana jikutwa ni fit. Kwa makini hapo mekuja kipi. Natamu na asira na mimi kuja pipi. Wana kwa kujuma polisi wana kula kaya. Wana kuja kutaka kipi.
Ladies, control yourself now, cause the, well, the youngest mix master is taking it over. DJ.
Polo, sasa skiza, nagewa dozi kama doctor. Juu ya mdundo nafanya matusi kama bonta. Niko push, ni matoa taslim, sija kope rapsi yangu. Please, don't nifanya musika.
Ladies wanna have him. Other DJs wanna be him.
Kuliko nyongele marapa bongo. Mura nyongele malapa wongo.
Marana sound.
Kinyona natoka ghetto na kwenda ghetto. Maisha ni rap do mana tuje kusero. A lot of niggas from here kufanikiwa na hata lofanikiwa. Just here they went through a lot.
Oh yeah, Baba
playing tomorrow's hits.
Nakuja mdogo mdogo kama Kobe. Staili ya zamani kama shaba ni madobe. Unga unga mwana kinisikia lazima walobe. Mchawi wa michano ngoja kwanza ni waloge.
Hello.
Wana nita public figure. Mimi kwenye public shida. Unaza nita pop didi jiga. Abas bigi ni kubaf mini mwiga. Hizi flota sili potoa zili kuja ni gift. Nakia zaga kiflo wana jikutwa ni vito. Kwa makini hapo mekuja kibiti. Na kama una asira na mimi kunya tikiti. Wanahofu kako nyuma polisi wanakula kaya. Awana ngoja kutajo kwenye list ya dudu baya. Maisha ndo haya. So inabidi uya ninde. Inabidi uchezeshe kama mzondo au sikinde. Inde. Inde moni kama udokozi wa sukari we mulize joni. Kama mukozi ajapenda wezi fika morning. Aski mamako baba ako sio mwingine ndo mi. Hey town women feature crown. Nakuja kama king mina run this town. Hey town, women if it's a crown. Nakuja kama king, mina run this town. Hey town, mina run this town. Hey town, mina run this town. Bomb don't anza kulipua. Ujue kabla vimada si tulianza kujichua. Kwenye kukua, siya tukula ganja tulishua. Kwa banta kuwa star, siku ya kwanza tunlijua. That's why I'm too expensive kuwa pia. Kwenye party zenu na kuishia kunyo bia. I'm the all time best rapper in Tanzania. Naitaji dili za kulipa bili kama mia. Hip hop ailipio kati imetua wabunge. Imetua madisi, imetua vingunge. Yona wene shida wewe, ungesema kumbe. Mshukuru sana Mungu pumze ulipi hata punje. Tulianza faa, uliza lebo na kibacha. Kabla kings ya rafu MC, site momi na pacha. Weni mwana hip hop mwana wa Don Masha. Kandi kuchana ukamindi, wea ufanyi for the culture. Sogo pengisikia kuna rapper yupo top 10. Najua kazi siku hiti ni kumaintain. Njando ili niangusha kwenye balkon. Na walo ni cheka ndo sayu ananiona icon. Mi ama hasa la deli ya mget busy. Mungu ni mnene ila siyo gen trizi. Ita izo tumbili hapa ni wagendizi.
Usnipe no my brother ni get busy.
Hey town, woman if it's a crown. Nakute kama king mina run this town. Hey town, woman if it's a crown. Nakute kama king mina run this town.
Mama's favorite sponsor, DJ. DJ.
Kunikunyongele marapa bongo. Bura nyongele malapa wongo. Manana sound ke ule pote ya metaka hongo. Awaoni mbele chongo, utadhania wana wongo. Sio na mimba, manana sound kwa nataka udongo. Bimus tachi kidogo na jono sama fool. Wengi hamna hela na mnaona sana tu. Mnaimba mapenzi kila siku kumbe drama tu. Domana juzi nkawambia mtaachana tu. Kusha mapenzi li mwambia sinta comment. Kanambia ili mdumu mnatakiwa mwena content. Yani lazima uchanga mke kwa mwenzio ili asipokuwa akumisi. Sunajuara ya mapenzi moment. Kipindi tukosua tuliokuwa mtaa. Sahii tukiwaza shisha tunaokuwa mkaa. Ujue tulipata shida tukaondoa mzaa. Matunda ya mezaa. Wale mademu walikuwa wanitaki. Leo ananita mimi toto. Wanani peti peti eti tuendelini koko. Tukale miyogo sio naniona mini loko. Wambie siuzi sura kwanza spendagi mitoko. Nye simli nambia miso size yenu. Nyendo sahii mechaka hamfai menu. Mekua madunga yembe hamkai kwenu. Jana mle mbali uzendo mlete kaini mbali yembu. Hawa mamao.
babu wanaimba matapu tapu halafu hawana kumi hata kwa baku baku waongea malapu lapu wanapotea chapu chapu kiniona wanabonyea kama wanacheza shaku shaku rapu elisha rafu MC Said Mo ilikuwa shida sindo tulikuwa kings kabla kings walikiba tatizo leaders kija michongwa na jiiba walitumia unafiki na ulafi pengo kuliziba I'm a beast, na kataa soro gani Mskima rapa wanalia kama nmeshika korodani Oh, na wembisho tazani ni mkongomani Afsugopi na waua toka mini solo army Na jamini ya mnitingishi hata kopi Mnajita wakali na mnakaa kwa nyumba za matope Mnashindia chips ya mjuu kuna matoke Mnasingizia kwamba hampati mistari mpaka dope Leo ni kwa inter sauce, sija inter bila sauce Of course, muulize kapo vile nisha force Kuingia mjini sio mchezo mpaka kuito boss Wengine wanatoaga jicho kija kima pose Mjue mziki mi umefanya ni kaduru mbali Umefanya manziangwa sinione dume suruwali Sahina mbadilisha mama mboga za ugali Mpaka walio ni hate now, wanakubali Alesema kio na misha ziendi nenda wewe Ye mwenyewe ni kibententu anankoja aletewe Ye kazi yake ni kupaka munde ndetu kwa mkewe Na bado kila kazi ni mbovu lazima gongewe Nye mnacheza, si dreams tunachesa Nacheza na viungo vya madia mzenu kama testa Boshen komesha, rapido ni inalexa Mpige saluti kwanza kisha sema yesa Watoto mungu huwaga tunamini Atusumbukija kesho siju tutakula nini Ni wakika maisha ni baba anatuthamini Nikitisha chochote kina kuja inamini Twani choko na pika majungwa ya jakiba Tunakutani tunajam, haka tunapata kiba Roshaka, mimo wapi kwa kile na chone riba Roshaka mege ni kwangu, kiki kwangu ni jeniba
Mina hip hop, hello, hip hop na mimi mita inanisoma imenipa idini hutari wa flow misiri ya yo makini lechagua kuwa Benson moto uzimi sasa skiza nagawa dozi kama doctor skiza nagawa dozi kama doctor skiza nagawa dozi kama doctor Nagawa dosi kama doctor Juu ya mdundo nafanya matusi kama bonta Niko push, nimetoa taslim Sige kope rap ni yangu Miso zifanya kwa kufoka stona Bita kunishinda kukaa Labda vanga mindo mchuzi Natunga mafesi mpaka shanga Na siyo datu Uliza mpaka mwanza Watakombia kuna nakalisha Bila mpango wanavyo ishi Wana acti kama wamejipata Wana nipasila maza fanta Nizisake don Nijimbie Madagascar Mana masawa mchongo Ishia kupakato Nini chapter one Wana Nangu kipao kakalito haina kwale man Kutushusha hapa kazi ipo alafu squeeze Lapo na nisoma kwenye mitandao Nimekuwa noma kwenye mitambao Wadawa na niposti kwenye isa zao Sleka nipo hoti kwangu kila mpila bao Sia kulupuka nimejipanga Siogopi TMK ya tokije na mabanga Yorahim Leta lundo la waganga mana mtani kwetu mchawi kimbunga kasimu mganga Kali wenu mimi na so yule webi koke mavest na vina kata ndo anasanda wanyo gope It's okay wakini dis na kula dope mikazo leki body boy mpaka fake wanyonke Unyama mwingi katupo selu wenye shiko za twiga ndo tunakula veju Kimbia babu usitake maku sona mleso na sinzia kinoza wa huu na usawa huu Na polo mosha punch kibabe mpaka Roma na kosa sami na kwenda Zimbabwe Kitaka shindana nami kwanza Jipange ndo chojo malage mboge ama kiungo chagande Kwa nafande wambia molo na wapahai Nimejikopa na ndo mana mnaona na jidai Boost my hero
Sikia baridi nisha kubeba koti Na uko nyuma umefungasha kama umebeba kochi Nimefungua biashara kwa nini niondoke leo Michezo ya kipoki kwake huwa anashtua
Even the government agrees He's a dangerous DJ
Tunakubali
Vipi tasikia baridi nisha kubeba kochi Na uko nyuma umefungasha kama umebeba kochi Nimefungua biashara kwa nini niogope losi Michezo ya kimpoki kwake huwa anashtua kijuti Mapenzi yamekolea mtoto ananitosha Hata bila mbolea nikilala tu naota Wakikwambia mimi ni player ambie wewe ni kocha Show za kitandani wasnaga promoter Watachagua sa unazika unasafirisha Wendo wangu wa maisha ah, Unanitunisha Ukiona najidai ujue nitajilipa Ukitaka kuimba suta imba na mimi
Mapenzi kidani
ah. Na ukitaka kucheza suta cheza na mimi
Mapenzi kidani ah.
Ukitaka kulia suta lia na mimi
Mapenzi kidani
ah. Na ukitaka kucheka suta cheka na mimi
Mama, I'm in love
Shop wenzo, this one Staki Gucci, modo la snap kabisa Jini moka, suti nitadonga kabisa
Hello.
Yes, wanapenda kuneta Fundi wakitanda, duu kanga moja na neta Pango ya mwenyezi kwa siku mambo ya tagipa Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa hey. Sema mengi na juo usijali zito wa mene Na kisema umungu wa mie nime kuchoma mimi Icho kungu, laini, toto bala Nipe mapenza kizungu, nitu mzungu kicha Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima Ukama unataka koni lambe mimi mwili mzima hey.
Ukitaka kuimba, suta imba na mimi
Mapenzi kila
Na ukitaka kucheza, suta cheza na mimi
Mapenzi kila
Ukitaka kulia, sutalia na mimi
ah.
Na ukitaka kucheka, sutacheka na mimi
I'm in love, I'm in love, I'm in love I'm in love, I'm in love, I'm in love
Oh my God, now hear this
Flow inauliza na hito kina kubali Sauti sawa na ima ikimikubali So iko powa na mafansa mikubali Swaga na yata madema mikubali
Nafunga macho nkijaribu ataku meditate So hard na itaji lazima ni concentrate Nilopitia jenifundisha miku hesitate Swezi laza mguu chini kama homo paka fresh Yes, sometimes lazima force ndo tusue Kuna wakati neza hata kwa insane Mana kuna wako blame, it's a shame Bora tuchubue Smoking and doobies, tunetaja ta kuget away Tukiwa maskani, tune mani, we're gonna find a way Tanto kimani, njwano wa eat, my niggas grab a plate Washkaji mnatokea street, that's why we never scared Living the life, say you know we never tap out Tukiwa studio, it's booming like trap house The life we choose, wala tujuji, sako chest club Walking day, night, deal with pests Kicheki home, hamke white, kuwa sour Ukiwa mzembe, ndona wezo kapa gawa You gotta learn how to fly bila mbaba Kwazo ngini wali shia kula madawa hey. Huh. Bounce, 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 bounce hey. Bounce hey. Kiniona natoka ghetto na kwenda ghetto Maisha ni rap do mana tuje kusero Living this life can't even fucking describe Matter of fact even when it's sunshine it ain't yellow Jua linawaka tovaika pero Alinitata squeeze and it like ni kama jero Nona hizo kwa umameno Mambo hapo tight nabidi kutrive Vili usurvive tu kama chemo Naya maneno ni zaidi ya kwa juu ya instrumento Mana kachani shadata naoza kutafta menu Na hali yangu ya maisha na jua mwenyewe tu linapoka Mana pa hapa ni nademo na kalibia kusa Mchumu gina geza pikata Look around my city lipa kulia da A lot of niggas from here kufanikiwa Na hata alofanikiwa It's clear they went through a lot Na huwe mando kwanza na ingia 25 I wonder how it's gonna be like if gia 35 I gotta make a move, I gotta do this now Niggas and bitch, nika snooze, nita poor clown Baby mama, I'm not complain Chumba kimoja cha kupanga na baby It's on the way Mina jipanga, tuli mamba, tuli okay Ila ye kuna wakata na isi kama mina play I'll be a play this way, so check the pray Cause hey, so they do watch on the sleep I so go happy Watch on level issue this day
Niko na wanangu wa boda boda Siku ilikuwa ngumu abiria moja moja Sema leo geto nyugali na mboga mboga Mana mpaka sasa yonekani dalili ya kitoga Basi nimetulia tunaminya minya sim Huku na waza nane leo ni mwaribie steam Hata sijui ni wapi mawazo alipotokea Eti ni jaribu kumtongoza customer care Basi nitapiga moja 00 faster hey. Na kila nikisikia sauti ya kidume na kata hey. Akajaribu kama mara tano hivi sijapata kupiga mara ya sita tumtoto huyo kanasa
Mendo fungi wakuteka ulimbo Ukigusa na nasa hutoki tena Na nikitembeza fimbo Mara moja tu wanani nganinia Customer care, customer care Leo kanasa customer care, customer care
Jina langu mawenge, naishi kiwalani Ni boda boda hapa bombom barabarani
Aha, asante sana kwa kutupigia Nini tatizo lako tuweze kukudumia
Simu zote nazopiga zinakata Yani sijui sababu ni nini mpaka na data Kama salio, mbona muda maongezi ni nao Naomba nchekie, labda ni maswala ya mtandao
Okay, tafadhali na kumbo subi Sikatisi na kushulikia data
Mendo fungi wa kutenga ulimbo Ukigusa na nasa hutoki tena Na nikitembeza fimbo Mara moja tu wanani nganinia Customer care, customer care kugeuka na sa customer care.
Kweli kabisa nimefurahi ulivyo mkarimu na nivutia kwa kukusikia tu kwenye simu. Amini kwamba mwenzako umesha nitia wazimu, so kama uko single naomba hiyo nafasi muhimu.
I say mbona umefika mbali, unanifahamu kama nimeolewa tayari.
Sio mbaya, na mimi pia na testi zali, naweza kuwa bahati yangu na ukanikubali.
Tafadhali sana mawenge usimbishe mkata, unajua hii ni simu ya ofisi.
Sawa, lakini hii mimi ndo namba yangu, so ni cheki huu mukitaka kunipa jibu langu. Kupita dakika 10 tu jumbe nikapokea, sevu namba yangu mimi ndo yule customer care. Yeah. Zen kamba deti ya ni bila kuchileo. Yeah. Leo niko nae geto na ugani nishasa kiyo.
Tega ulipo, kukumusa na nasa kune kituna. Na nikitema za finu, mara moja tuwa nani wani.
Walikosema kini nota kacheka nkaminya leli. Homi akasema usamini soma lafiki wako. Watafelisha mikongo kavu tu. Kumbafa kiliposhavu ni makofi tu. Jasu flow nazichota bila kata. Ubeti na ujaza kisha na jituisha bila kata. Umwaka marapo na nyogopo ka corona. Mini dangerous kiko panzi sepa kula kona. Jana janga kuna Roma taku na buna. Ye ni fundi wa kuchana, mi ni fundi wa kushono. Mini sorry, mini number, mini soul. Amini kwamba wa chakula kona. Fekto mekosa pa kujibanza. Niko bize sana lata muda kudisi sina. Nauza kula woza sula chula peleke wa china. Nina fina dabo wezo wao. Bado flow zipo gade muko pigia. Nimesha waka jicho nyanya mitungi mingi. Uyu anengia huyu anatoka halimba fidi.
You're in a mix with God's number one DJ. Tell you to listen to his mixtape for us all, and you missing out on some real good shit.
Kama kupenda maradhi, niko hoi tabani. Na kama kutangaza na kupenda kosa, nifungwe. Kama kupenda upofu, misioni, sisigi. No mana natangaza na kupenda, wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, na upona ni ukue. Ukifika na pona pona. Na rangi yako black kimi na kuona white. Wekifupi nyundo na kuona na munala. Na kuona moto mwepezi. Japo chi chi chibongi. Chi 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 chibongi. Chi chi chibongi. Chi 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 chibongi.
Aminyama tu akipita minyama. Anatingisha minyama tu. Bila kipita minyama. He? Aminyama tu akipita minyama. He? Anatingisha minyama tu. Bila kipita minyama. He?
Minyama.
Mahaba na sasa moto moto moto. Kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia. Wala staki wende jim toto. Ah yeah. Umbata lako mama moto moto. Ah yeah. Umbato to to to. Soto yo yo to to. Miuno yo yo yo. Nanalisema vibonge wapiki miuno.
Kibidingi bidingi gororo chini tafunja chaka. Hayo masini jinsi we mama na vushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mtu mbadi.
Chi, chi, chibonge. Chi, 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 chibonge. Chi, 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 chibonge. Chi, 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 chibonge.
Bigger picture, just lay it. Wakikuta baba bae sema hey. Tuende zetu Instagram si bae. Bando buku tuli na tosha kila day. Shoga yangu ringa ringa kama chunchuma. Dada yangu linda street yupo tunduma. Ndo vile na vimba staki hey. Sinita mchumba tumona na chunchuba. Stories anene mina taka tukudanga. Kwenye pochi tishu tu sina hata kanga. Natembeza luga sote mpaka za Kiganda. Nkukunda chana sina mana na kupenda. Wana nita slay queen tajioa. Chumba kimoja rundo ntajioa. Wana nita miki juso mbona poa. Wana mwenye wadaya nene kutaka ndoa. tajio, 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 chemical, tajio, 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 hivi kwalu tajio, 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 chemical, tajio, 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 mie ndani tajio. Simu nyumba nilipopanga saa chumba kimoja kakilinge cha waganga da sina kazi na randa randa ba niko kwa diet na ramba ramba daga na jamba jamba harufu za michicha tu haya mabaga na mapiza ni mapicha tu kingereza changu karma na deja vu kuna bish ya kadibina baby boo life is too short tunakula gambe tunakula gambe tunakula gambe I never walk alone na kujana pambe sponsor ndo jipange life is too short tunakula gambe tunagula gambe, I never walk alone. Nakuja na pambe, ni wapambe. Sponsor ndo vilo jipange. Tajio, 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 chemical, tajio, 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 tajio.
Shy spike tena toka nimezo tatizo na nita the problem mtoto mzuri kama nandu na mwachaje dilemma niko studio na mapishi mpeni mauzui wema mtajua mjui mtakuwa mkui raundi hii na kichafua na ili dafu wa mfui tukifunika mfunui washamba msumbui yani mnunuliwe pombe mpewe na supu asubuhi the path I've been through deals that I'm used to dada zako na nilia tu mafio so inji level hizi utazisikia tu watoto na pretend to be thugs na magengi mwicha siku need drugs na magay bata bata pesa zenyewe Zavun de bay Utagonga mwamba mkithani Feri kuna way Stuyo mlituka vipi Naona gafla bin vu Kanza kushika chat Naona gafla bin you Meshindo kulia mikono Je mtaweza migu Domana mefria faster Yani gafla bin poo Nefanya game game Better than you Kizazi kipa chup rap Na little flavor brand new Nimechafu kwa damu Tasema live on my you Ha ha I ain't worried about the thing paka Nikiwa Kenya na bona Sungura king kaka Nye usiti Wakanda Black Panther Kupone takuwa nguma na hii ni kanzi Daily rap, no street talks, anga easy Wanangu wa kino ndoni mpaka Bronx na machizi Phone line block, coast ya mangamizi Meshuka na achafuri ya jangwani sea breeze Kalapina, na bi koko Bendera na pepea tokea, mi mtoto Nimeanza fanya hii tangu wa wapajui koko Nimewafundisha kutembea na bado hamzijui chocho Loco, international Nenga mtu mbaya wapeleka bari Moto wakutea mbali Navajoma rhyme kasi ndano kari Shumbo pande kwa okana uza fish yombo Nikute nimechila unanyonga kitu nondo Pima uone nava kutapikia mbichi nyongo Maria laugh na meditate bitch bongo Chagani old motion Mixa mixa rombo Nimezaliwa bombo Navuka boda longo Cheli fake dongo Sina damu ya kikongo Mabiaza meni mnalala sebleni kama vyombo
Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen Your club anthems, your club anthems Beat to beat
Suni tangenya, bado tunapendwa Nikonishe njima, bado tunapita Mbira tuto mama, frayetu supisa Supisa, frayetu supisa Manigas wanakunja, manigas wanakunja tu Wanakunja tu, na sisi tunadunda Na sisi tunadundadu, tunadundadu Ayu, nikipiga dina mchiki Mami hu, nakumbuka kwanza nyumbani hu Mara natoka na flani yo Hili kabukira mani yo Mara navuta mjani yo
Madeno kitu simple Agalapo my people Hilo natoka champuzi Champuzi natoka champuzi Champuzi natoka champuzi Champuzi natoka champuzi Champuzi Madeno kitu simple Champuzi I'm more than your bitch and Champuzi Agalapo my people Champuzi I know I'm the mission Champuzi
Hini kwa wanangu na ushine rola moja Nia tuta kiswado vile na jikongoja Shida kitu gana tunaishi mara moja Hits wa chukie strips nina wanyoja Mungi tuwa whisky wao
Dubastia
Isige kuwa hivi nao
Dubastia
Mungi tuwa whisky wao
Dubastia
Isige kuwa hivi nao
Dubastia
Nduma wana 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 fit Mbura mchoy kuliko wana wana fit Fit na zao Zushki bao Wana tingineza chupi na shuki yao
Maya
Kostungu Nashukuru mola Wana nipa michungu Nasiri kungara na nifika bongo
Bongo
Dubastia Iyo natuka champuzi Champuzi natuka champuzi Champuzi natuka champuzi Champuzi natuka champuzi Champuzi
Champuzi
Champuzi
Champuzi
Champuzi
Champuzi
toto tu. Awe toto tu.
Bada kujua kuwa duniani wa wili wili, kanza kumtafuta mwandani kisiri siri. Wakucheza neki kandani makiri kiri. Michezo frane kuinama kuchuma pili pili. Zile moja bili ya kitikisa inya kuna kusubiri mwanaume mashine. Zile kachiri saga ni pale kati uspime. Ni mwendo wa sara kasani na michezo mingine. Yatari ya kucheza na mamba kwenye maji, ama safari toka datu mwanza kwa bajaji, ama kidonge cha fragile umeze kwa konyagi. Inasoku tazama ex mbele ya wazazi. Awe huru asije kufuru kwa Mungu wake. Hadina nguru kuru tugende kwa bibi yake. Hawe miaturu na hata kama ni mzuru mwake. Mindo nuru yake duru lake.
Taka njego sawabu mpila shimuni. Sana kika nasa nyafta mpeso koni. Toto wena maajabu anishindo koni. Hata kwa kisina shafu nijizi peponi.
Namanisha toto tunu. Awe toto tunu. Namanisha toto tunu.
Zile papa sana kwenye giza tutotaji tochi. Kama lii sana tia kofi. Chora saba kama tia goti. Utamu kiwa ndi na minipufri na fungulia koki. Wow. Venda ito mama nito daddy. Ndo matunda ile nyama nyama na siyagi. Awe amefungo soko wana leto madidadi. Afu amefunga kinama rawama na mizana toka jekizem. Na kirudi kana kwe akiwa na chuchu kama M. Na mwene ripsi za den. Na mwene utamu wa ten. Na stairi zoto kipenda. Ile kifo cha men. Au mbuzi kagoma kwenye. Awe huru asije kufuru kwa Mungu wake. Ni mwite nuru paka kasuru kwa bibi yake. Awe mnaturu na hata kama mnuguru mwake. Mindo nuru yake duru lake.
Taka ngego sawa mpila shimuri. Samake kanasa nyafta mkisokoni. Kato wana maajabu wa nishimuri. Hata kwa kisira shafu nijuwe peponi. Namanisha toto tu. Awe toto tu. Namanisha toto.
Wana pari niggas wana tukaga. Kasugu wa bench kama ikiwa sugaga. Watu wana celebrate. Rap yenye element. Bounce akabana ila niggas wame penetrate. Basi sima. Everybody say.
Nataka less boy, like I'm nataka fresh boy. Kino nataka ni kino napata, kamina nafata face boy. Pige ni palo dress boy, bila mikwanja verse toy. Dundo la kubwa songoma, toto high cash boy. Koma, weka koma ngome, we special. Na lewa kuna noma, so noma labda we cash yo. Jesus on the vet, Jesus on the set, Jesus on the right. Wote kimia, Jesus on the mic. Mana mbona ufiki man, call wape signal. Machizi wame waka man, kame toka legal store. Otherwise, dance by the kaka, ome paralyze. Party kama hilo, sipo dance when the paradise. I say maposo we wali gani. Lo ni mwendo wa kuku na vyoda. No gali nyani. No anything about beef. Anything about snitch. Sangu pate pepa nfanye many things like this.
Wana pari niggas wana tukaga. Kasugu wa bench kama ikiwa sugaga. Watu wana celebrate. Rap yenye element. Bounce akabana ila niggas wame penetrate. Basi sima. Everybody say.
Kinanda niga kinanza hivi. Na so unafiki. Ninapotaka nifiki. Mbona sifiki. Ntasimama vipi. Ninapujua tunaponya mtoto ni pipi. Tena kijiti. Niga navuta glass. Na mimi na whisky. Nalipiga kiki. Mala viva vika manza bay. Kama kibalisha kata we. Mala viva visha panda bay. Hapa kitani madanga che. Goma nikali na bamba mbe. Goma minalisa kata we. Uta mineluta data we. Toto wakali kwa kata we. Wakini soma na rana we. Piga milundo na chana we. Kama mapigo pa rana we. Moshi wani kakaya day. Lundo lina kita guys. Tupo live. Buko street wana wana nita sun to the rhymes. Peace brother kita 24 for life. Iwe bapa mulanzi leta glass to levi. Nani kuna fathers, mothers, sister pia brothers. Niko na mababy girl will love each other. Achana na maplaya haters au ni vilaza. Na tiskari kwenye bahari yetu wabadilishe love.
Uke wana pari niggas wana tukaga. Kasugu wa bench kama ikiwa sugaga. Watu wana celebrate. Rap kenye element. Bounce akabana ila niggas wame penetrate. Masi sima.
Nikichana hasta la vista. Futa kitiketi nataka kuyanza misa. Wegi msikitini kama na gengia usa. Washa soka meduna tulapita eh. Mta kifa bongo jona pendwa sana. Kiwa msibani chunguza nelia sana. Wanapenda drama maisha ya kuigiza eh. Kila kitu slay queen ya naigiza. Yes no nyingi atala saba ya maliza. Bitch kidimbwi apa juhi na ntototha kwende biza. Yes no nyingi atala saba ya maliza. Tumbonu gari ista ame post pizza. Na kimia kingi swali zani nimekacha. Wakasau mine rap kama K na mapacha. Na soma dawa paka mziki pia unadata. Wakiuliza yuni nani yes ambieni. Okay
From Mary Talibezi, I'm a rapper. Nazika mpaka papa wa Kenyatta. They call me mto wa Rose, I'm a rapper. Akisumu Mombasa, when I caught him in the pata. Yes, in kazicha na fata, nitaputa tapata. Jaja toku wai, nigga, jaja ni kupata. Na ukipata, tako silige mwata. Ukasa ulipo toka, kwa joka kumbuka bata. Si unajua kuna watu na viatu. Wengine chatu ndani ya ngozi za watu. Maslai mbele wameweka utu nyuma, eh. Wapo wapo eleweke kama kuu, yani waka tamu, lakini sula inakela. Mambo ya mibadilika na huipati bila ila. Mitai metulea. Uskani stende yela. Kwa kupa bigani molo ndo napa tokea. Fuck social life, nigga, I'm dope in real life. Yes, I was here before Twitter and the Instas. Rapa wala wegi kama jinsia ya huisa. Kwanza sitishi na wa rappers wa Instagram. Ndwa nitishi kabisa. Wana kiki mweza tano, wana drop mweza sita. They don't believe me kunona kwa TV. Nasikia wana chana lakini
si wasikia.
Niko na Mori, naisha panda. Wanaonifatilia nime wacha njia panda. Mimi na Mungu uwa una waganga. Kifa yuma lokole mtani ya tweki matanga, eh. Tuna kesha kikodoro mix of vanga. Rumba choranga, yes kuno shanga. Nikirudi bongo ntametea suta kanga. Nikirudi bongo ntametea suta kanga. Kumbuka nje wa kiume, ndani wa kike. Baba fundige weji, theni mama mama rishi. Kapu nomba irudiwe lina mimi sinipita, eh. Ah, the Bible say nigga pray for your enemies. Damn nigga play for my family, bitch. Shut the fuck what you know about me, nigga. Your bitch is since 12 or 16. She left the world, your side when she feels mighty. My guy no with me, please move a nigga feel right. Go your back up, tell them niggas here. Rubbing my weary, my heart and nothing if we is no pain, no gain. A lot of shit we shop it here. They call me hustler when they show up and cheer. She goes a shingo, kiss a hamsa, hamsa mere. Nimenuna laundi i, nyimtaumia na wananijua hauna uaminia na kisi mbobu kishikali baby mia. Gigi mani leta papa ambaluti leta mkia. No worry kenge nitajisevia. No mother no father, lazima utakaza. South Beach dume ukilegeza tunakazwa. The way I do my thing this nigga they wonder how. Bonge la bisho yes lakini na supply. When I met them high. Yo, we live where we die. When I see never dry. When I choose it, I tie rise. Got the cope and I don't wanna die. Been with you, love with the rapper. I'm from my rose, I'm a rapper. Bango Kuba to go humble. No papa tabu, we come and get to la guapa. With the rapper. No, you better when you gonna change your rasta. Bango Kuba when I leo to go humble.
Yes, I could do a minister. Background na 16k. Nangoma kadhaa ziko mtaa mezi kinpei. Kila media kinpei. Zila jatoa stay. Toto alinfanya ni John Smith kwa jada pinpei. Enzi na roll na bull ranking. Tunakata mitali kwa trapping. Tunasaka chambi. Kabla janjalo janyona pumpkin. Ajanza kuniatia na vitendo vinaongea chali champing. Before this kiki I was strictly as a snoppy doggy doggy. Wa jiki jiki jiki. Kabla ya hizi kiki likuwa niki speech. So mnaona nimena wiri. Ndo mna hisi sipi giki. Na kumbe life so easy kufika majuu. Dede nilikuwa natoka kino hadi kawe kwa mguu. Kwenda kupiga habari kwa vina to vibe you. Nikulize wona sema na begwa. Are you you? Kabla suwa nilikuwa kwa stage ya bato na domido. Bada suwa nukaja da nika stay migo migo. Hata mondi bada kusema na nkubali. Sikuwa na ego na kubwisha kunido babako. Kabla uyo jonijo.
Click 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 click. Wawwe. Click 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 click. Wawwe.
Koloni likuwa na chama. Kabla sijapewa haja mashavu na wana. Kabla mwanangu does know ajatembea na baby mama. Hapo ilikuwa kabla siya fall na kuimbe leki nganga. Kole nijua juzi ya funa sema minde basi. Kwa bietu nikoda kabla ya yomu endo kasi. Kipindi zilikuwa uda sio uba kama taxi. Yani weni uzao wa email mini fax. Before motra I was me. Good luck shule. Mtani waki nitaguli enzi ya Masai Camp. Kabla hati ya double free. Kabla mziki kuwa issue nilifanya collabo free. Wasani walitumia usta kufanyo manga. Kabla wakitu wa mishiba na wakati wa nakufanja. Rap game ilikuwa enzi ya solo thing ulama. Sosa hii marapa wengi nwa cheshi kama ulamua. Kabla wengi kujua mini artisti. Nianza kufanya hiki batisti. Kani sani ndani ndipo lipo make history. MC akiwa ni pilipili kabla ya hit.
Click, 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 click,
Hello, hello, how are you? Hawa, yes hawa, hawa huu neza hitu metukano na ukabaki sawa tu. Kili kuja na maji, toka enza sabayu. One man army, ila ni kama crew. I represent my hood, banana to KU. Arusha mabegani babako, guess who? Motra the future kwenye magam coming through. I'm a young nana wawela CGT. Young killer, young wea, young jizi mabobu. Young zila, young legendary, young tidi, young chila. Mista kikufa young kama young Macmillan. Mini ya daddy, young daddy ni young D. Wengi ujitama young kisa u young young free. Kama kwenye dala dala, huwa hamna young fee. Maisha ni kujitambua, sawa young masti. Ni baya kuwa young afu kuwa young dunya. Bora kuwa young king kama wanangu young lunya. Kumiliki mkwanja kama nigga young suma. Young huno na lia lia. Uyang kujituma kuwa young money. Young jizi, young ray. Bongo kila demo anajidai young MA. Kila rapper anataka kuwa young EY, young FA. It's okay but julize kwanza do gotta pay nigga. Kwenye rap bongo misifana nishwi. Kwa sababu kwenye hustle mini kama Nipsey. Wengine ni matap tap mini kama whiskey. Kwa hiyo please jina langu mlitaje kwa discipline.
Babako on the thing. This is how we do.
Ukiongea siya tuna time. Utaona tuna shine. Tunakikisha kwanza tuko fine. Ili tusitoke kwenye line. Heshima ina rhyme. Yo, yo.
This is how we do.
This is how we do. This is how we do.
We gotta get that money. Money. We gotta get that money, money.
Every day.
Kusoma sondo maisha ya mitiki. Wasome kibao na simu za njazi katiki. Maisha ni tricky ya kutoka kwenye dhiki. Ni kujiongeza namna ya kuipata ridhiki. Maisha ni matamu lakina muda ya naboa. Unaweza kana moyo mopo watu wakotia doa. Mwanangu anaitwa Kinya. Alipanda stejini akasema ni Kinya hapa. Watu wakajibu
tazoa.
Wambie hawa watoto wache kunisema sema. Nimesotea kuwa hapa wala siku penya penya. Peace nyingi mjini kiafya na dema dema. Na ndomana mimi bwana sinaga ulaku na ngenya. Mtoto wa Mungu sauti yenye mamlaka. Nimebarikiwa mzee utantaka. Utansaka kila kona hutanpata. Mimi mambo za kuza sura hapa ntaka.
Oh yeah. This is how we do.
Kiongea siya tunatana. Tuna shine. Tuna kikisha kwanza tanga.
Ni muhimu. Ah, Ruth Sanger. Daja Malu. What we say.
Nisha pita hardway, mniga na lua na mamba, so maneno. By the way, wame siwa likuwa kanga. Kwa too far away, I've seen uchungwa sana baba. Kabla aje pass away, rafiku wa kwela likuwa langa. I'm from the city where I'm doing my shit. Kuna wana wana roga for na sema God did. Tusha pigia kwata za kisoja. Mlo nye moje, mpaji vietu wali vio na gabe. Nimejigadi kwa kombola la utambi, mwanga na radi. Najijua, swa kishua mana, kweswa mnami radi. Mambo ya house party, ni machio kanwa jiji. Miko zangu shamba sabaharu kwa kimbiji. Wanansumia mialiko na bado siji. Niko zangu tabata na mwanangu badi widi. When to reach I swear, and some bitches are scared. Check ina wewe, sababu ya uongo na umbea. Nilianza tupa mawe, masnicho kasema na utea. Nafanya yangu kama mwoni siwezi kuwa mangwea. My swing dance nchini air contest. Na usikilizo kibishana kina motra contest. Truth worthy, yeah. Trustworthy. Marafiki watakukanga takurosti. Ufunge biashara ukose kodi ukose noti. Wanajua dikona kitanda chako itakukosti. Wezi lala kwenye level kuna uzuri kwenye struggle. Uchungu kifanikio watu wanataka ulicho nacho. Sometimes chai bila kitafunwa. Napotoka pokame domana kichwa na kuna. Gumi kali haifai mbele ya zuna. Unajiona unatamba machizo anakona. Naona matozi wako bize na vyuma. Naona madam zao ni dozi mbili za zuma. Mweza koso ndevu tu mpaka pesa mezifugo. Kwaji na madawa najua jinsa kujichunga. Lengo kupige pesa kwa rapa mabai buda. Mwandishi hadi low na uliza story na ihuda.
Oya oya mamocha. Weka viazi ipo.
Maisha yangu yote usibishane na mtizi. Yewa na mini kile na chukio na kwa TV. Etu alijua ni miacha mziki kisa bro amekuwa DC. Wakajua na mimi soon ntakuwa RBC. Form 4 failure unalialia kama unataga. Wezio ni matajiri na wameishia tula saba. Sawa kuku hujala, hujashika tama paja. Kama huna hela basi kuwa tana swaga. Ambia wageni hapa ni bongo hapa ni Afrika. Watu wanapiga michongo na taskonga jafika. Dile mbongo kileta tusongo zinaitika. Unaitwa fongo soon naishi kama mbongo kwenye nyika. Si umechuja na nyuka situkai. Toa hiyo style yako ya kauka ni kuvae. Shida ni hela sio mapenzi sizubae. Ndomana kila bossi mwenye mchongo situnae.
Bye-bye, nasema uskai kai. Umefika wakati masela tuzagai. Tutafute kibunda masela tukangai. Mdini tutakufanja tukisema tushakai.
Watu wangu natani gypsy. Na wafungia mkalale nayo. Gypsy. Na wafungia mkalale nayo. Gypsy. Na wafungia mkalale nayo. Gypsy. Gypsy. Gypsy.
Ukitegemea chandugu sana utakufa. Bora hata wana booster. Hata kama wanaficha makucha. Ukiletea drama tu utajuta. Tageuka hot from pen. Wewe uwe nyama ya mafuta. Maslichi na masela tamkigeuka shila wadu. Na waona na waona wala hamto nipatabu. Mina bebwa na uwezo pia heshima na adabu. So mtanona hivi hivi mpaka ninakuwa babu. Nilianzisha hii challenge longi. Japokuwa sbongi. Mita inajua akili yangu ni ya James Bondi. Shida mengi la hukuti meka simbondi. Kwanza kija msoto sijua njaa. Miss Kondi. Maisha ni bikra. Na bado tunapenya. Japo bongo jua ni kali kama ule msanii wa Kenya. Amini, mindo yu biashara mnajoisema. Uona toto enyewe tuwa naruka izi mabenga. Demuwa kwenye ni bichi, afuka kufungia ndichi. Hakupikia, kufulia na kunulia chipsi. Kisa ye ni richi, ndo uwe mtumwa kwichi kwichi. Kupenda kulelewa, ndo ushaolewa
minti. Watu wangu latani chipsi. Na wafungia mkalale nayo. Chipsi. Na wafungia mkalale nayo.
Pambana na adio siya mjua hii ni ngumu kwa wina. Yani mbaya wako funakula nae dina. Squeeze wala siwamini watu. Mana hata no tuloga ndo anodai hawaminu shirikina. Ukifanikiwa kila moja na kuposti. Wengine madu kiwamini na kuposti. So kila na kupongeza ukamine na kusupporti. Hata na yemua mbu nyule anempigia makofi. Hawezu kelewa maisha kipya na chotaka. Hata unacheleza sicho mbacho takipata. Tafuta hela ujue ndugu zako. La chajabo mboa tuna. Ndo mademu wana Twitter kaka. Unataka kuja bongo, jobas. Panaitwa bongo ilo bongo enye bogus. Tunaminisho tuko semi enye mani. Na wanasiasa mbao wawa natembea na mabodga. Tusilete mapenzi, takutoa ulimi. Kuitafuta hela ndo kilo nileta mjini. Serikali enye tu mapenza yamini. Hata siku Valentine Day tunaenda kazini. Mademu akili mbili wanongozo na maswaiba. Wanapenda vitu vya jabu ya vina faida. Mzazi unamombea mtoto wako apate mume. Kumbea nataka bwana mwenye salt kama jaiva. Pambanaji wa kweli, kulopoka tuna haja. Wazembe mafanikio mneshaga kuyataja. Kumbe we mpuzi ujinga wako ujaachaga. Ulituambia mwaka wako alafu namka saa saba. Tusitafute hela, tutafute za kutosha. Walai umaskini chini kitu cha kuogopa. Kwa maskini ulofa. Unacho kisa hauna hela alafu stress unaenda kutoa kwa bia za hofa. Tulikutana humu, tutachana humu. Usinyite mbahili kaunisaidi majukumu. Na yeshimu hela, oya nimetokea kugumu. Kwa kwetu haunywi maziwa mpaka siku kinywa sumu. Jeshi la mtu mmoja, taifa bila bendela. Wezi amini fula yangu kunatu inawakela. Sinchukulia mzembe ukona nimedevela. Ukitaka uwe niko faster, kosea kutuma hela. Yule jamani mpole ndo navyo nisema. Acheni mtuliza kitako kikuwa kuhema. Squeeze swagili ugomfi. Anashafikia umri ambao mena kingoka ya hoti tena.
Binadamu ana mdomo wa nyamazi. Ila kikubwa maneno ya fuji kazi. Kikusema piga kazi tafika siku na kupa jawa.
Oh yeah. Vita ya mapenzi usiingilie. Ugomvi wa mapenzi usikimbilie. Vita ya mapenzi usiingilie. Ugomvi wa mapenzi usikimbilie. Agama tuske, agama tuske. Agama tuske, agama, agama. Acha usiguse, acha usiguse. Acha usiguse, acha usi, acha usi. Agama tuske, agama tuske. Agama tuske, agama, agama. Acha usiguse, acha usiguse. Acha usiguse, acha usi, acha usi. Mapenzi ya kuhusiana, gombi unabuti sana. Saigo na kusiana, mara dada chupiana. Alipigwa mabuti na kibuti mpaka butiama. Kesho ni mapenzi, kede kede wanabusiana. Acha kushauri sana, nyumba ya makuti. Jui bwana ako nini nini inahusiana. Hakupi matunzo kila siku nyeni kupigiana. Kama siyo kupigiana basi tu ni ustake wa achane kesho utaibika. Leo asira zinaongea kesho zitabadilika. Mapenzi siyo vita kuna siku vinaisha. Atakutaja kwenye faraga wakiimbisha. Wakati wanakutana huku wepo kwa kichanja. Niko limekata ni machungwa kwa kibanda. Mapenzi wani vita ndo mnafanya jana bamba. Na vita vya makuchi vinaishiaga kwa kitanda. Vita ya mapenzi usiingilie. Ugombi wa mapenzi usikimbilie. Vita ya mapenzi usiingilie. Ugombi wa
wa mapenzi usikimbilie. Agama two step, agama, acha usiguse, agama two step, agama, acha usiguse,
Asibuya yeah. Mefium, usiku tuko room, tunapiga story, zawa lomletea story. Na cheka mana ingine ni wanangu, so mwaisa sio mnene, wanado ya pisi yangu. Kwani we unadani vile we unani diss me, atani kata hapana. Kwani we ni nani paka ni kumize kichwa, Mr. Chikapana. Medata kwa mapenzi kani mejifunza kwake, kumwacha tasiwezi kaja na virago vyake. She drive me so crazy, type yake ni wachache. Ukiacha tukongea mana mtaka usha mate.
Wakato nakutana huku wepo kwa kichanja, diko limekata ni machungwa kwa kibanda. Mapenzi wani vita ndo mnafanya ya na bamba, na vita vya makochi vina ishaga kwa kitanda. Vita ya mapenzi usiingilie, ugomvi wa mapenzi usikimbilie. Vita ya mapenzi usiingilie, ugomvi wa mapenzi usikimbilie. Agama two step, agama two step, agama two step, agama, agama, I don't see, agama two step, agama two step.
Una peta to le baña ni cabe una vena mala ni cabe tu papa yo. Que yo voy a tu guayana a que la cupenda sana a chana na mami yo. Cuando mani wa me tengo a chana na ese tengo. Una hay ma wimbo. Que voy a ver todo chapa en el vembo.
Na full ride mama leo ni mikona tena. Vabeli vajinzi tuende slema. We mzuri we mkale kama wema. So kiburi so mchafu kama siwema.
Nao nebo safi siyo tena lofa. Mapenzi ya selema ni ya monaise na wopa. Kiki na wopa na kuwa jokyo loka. Ta shindo kutinga beli kali za doka.
Toka bali baby, sisikize mami no. Toka mafuta ya kilebe, leo na miliki do.
Mambo yangu na yajua ensili soko tumbuwa toka vile mudogo sana. Ukajifanya wakishuwa unalazo kwa mafuwa nilikuwa na cheka sana. Enda ni kutuani kaibe, ukalangwa zazivani. Enda ni kutuani kaibe, ukalangwa zazivani.
Yapongela likugonga, million affair. Karibu ngare naro na pendere na pepea. Nependa kala, soft ya unye maji. Ubo kama kajala, rafiki yake ya maji.
Nao nepo safi, siyo tena lofa. Mapenzi ya cinema ni ya monais na wopa. Kiki na wopa, takuwa jokyo doka. Tashindo kutinga beli kali za doka.
Kulipo toka mani baby, sisikize mani no. Toka mafuta ya kile, leo na miliki do.
Pendeza, wengine watageza. Vili ulipo suka kama miki ya yaweza. Nacheka kingereza, kukukacha neva.
I'm happy, if you happy, cheza.
Menaweza, mateja ni mwameza. Nipo tayari kufa kuliko kukupoteza. Mwami wanaombeza, I'm your clever.
I'm happy, if you happy, cheza.
Ulipo suka mani
unalapa na mashabu kama chura. Mda wote anaongea spapi, spapi. Domane amefula. Tuheshimu wanyama mana mbuzi wa kweli. Angekuwa na sula kama yako sijui nani angekula. Unajisifu forebo kubwa, hela ziko wapi sasa? So unajisifu funaonekana tumechacha. Unajisifu tumesaini Sony Music. Ukuta tela za bangi unamombaga peti mani last. Unajita mnyemwezi wakati njia kali. Kaunya mwezi upi we njomba nchumari. Iyo akaunti ya Insta ulivyojaza mikoko ya watu. Ukitazama utazani ya doto magari. Shima demu wa kuwa expose ya uwapati.
na wonea uruma na umademu wana bati. We mzee wa shpapi mda wote unajisifu wewe. Sijui hata demu wako na msifiaga saa ngapi. Goma zako mbovu ilo swala lina taubishi. We mwenye ulijua ndo maana ukona hapa tu disi. Nipe namba msusi au vipi maana demu wangu alichopenda ulivyosuka kwenye session 6. Waliofanikiwa hawasemi. Kiona mtu anajisifu sana muwacheni nyamazeni. Haya ndo mazala yako keni lapa na jitwa kimataifa. Kisa nyimbo zake zinapigwa mikocheni. Kwanza mtu mwenye mbuzi, mbuzi kagoma kwenda. Wezi fanya kitu adia ina. Leo na mchafua mpaka wale wa shamba wano mkubali ya inspire wa simtiza. Na ukitaka witwe lapa mkali, nchi nzima nenda Somalia hapa bongo uha. Na ukifanya masiala tunamtolea pati tu kama tokuja kusema nisa. Umesikia ngoma hii, wakipewa bitu tamu unaishia pale mwanzo kwenye oh my. Ifi unajua lapu yako mbovu ndo inafanya mtani oseme bora kile kizazi cha low dice. Staili zako zile zile mwanetu unachosha. Alafu na vitabia flani au tumekukosa. Mwanaume wa kweli waludi kosa. Tue makini na mwanaume nesema arudibu. Kwambia noma wakimnea yo mwanetu machafu. Uzi mbuzi mbuzi mepita malatati. Usijite mkari walaru kinachofanyo fike su kujua mali ni kujuana na wala.
Ni kweli Bongo Movie imekufa. We makawa muzaji, Steve ni mtangazaji.
Kweli
wanasema majungu sio mtaji. Ni kweli kondoa bwana aliliwa na mchungaji.
Kweli
sifa zilimponza mjinga. Mbugani wanataka swara pambane na simba.
Kweli
eti ni kweli mziki unalipa. Mana nasikia kila msanii squeeze na bondia.
Kweli
nacheka na mambo ya kidunia. Aliyeshawishi maandamano mwisho alikimbia.
Kweli
vijana wanakimbia majukumu.
Yeah.
Heti mtaani hali ni ngumu. Mademu wanagongea na room.
Kweli.
Masela tunagongea na ndumu.
Kweli. Kweli. Kweli.
Msela kija ghetto anakalia ndo. Hila demo kija ghetto heti anakalia Vijana wanavanu subukta. Kiacha heri nasikia na bangi wanavuta. Sija mkajikuta mnajuta. Si mnajua utama mboga na ujua chief kuka. Ukweli tunausema inapobidi. Nasikia Roma katoa ngoma kakimbia jiji. Mambo yote Mungu ndo anapanga. Si mnajua kuwa ubuyu wa mungunyu na karanga. Miaka inakwenda inaskuri. Na raisi wetu ni Josefu Pombe Magufuli. Vijana wanakimbia majukumu. Heti mtaani hali ni ngumu. Mademu wanagongea na room. Masela tunagongea na ndumu.
Kweli. Kweli. Kweli.
Kuliwa mse, bilian, mari ya mse. Wenzako sintu na thamini muda. Machozi jasho na damdo tufungue masha. Wanakuwa mikocheni, wenye mafek macheni. Nombo kisikia hinu makalamu na peni. Kaki papa, kaki ya fande. Unashindana na bagafu na kaki makana. Kaki papa, kaki ya fande. Unashindana na bagafu na kaki makande. Bonjour papa, sari makante. Osho dui, rap city mwanza asante.
Usikai tu mtani uku mechil na machiz. Hata kama hauna flow kipiga picha sema ndizi. Sogo pekuji kwa uneza toka takwa fchiz. Mina haso soka nza na hit public izi. Sabiti kati siko sold, watoto wako bold. Speech ni too cold, afu mwenti no share gold. So Shanghai wano kisign kwa nona chonzidi kipi. Mifila kama crown, malume na miliki. Wocha wa mwisho show guide fanyenya wambiliki. Kwenye show napiga mboga, afu nizangwa timiliki.
Haipunguzi umri ya mzee, so get your future back. Amekushauri madha umechukia,
huo si uchizi.
Amekushauri father umemnunia,
sando ni
wadogo zako na wakwaza wanaumia. Over 40 years na ujawai waza familia. Saki kazi kutwa home tunasubiria nguna. Unapenda pombe hela za kununulia. Una unadeka ni kwa shemeji ya ni mchizi ya limuwa sister. Brother chunga mziki wa una satoboa speaker.
Hey Buddha, hii ni ngori ya inatone. Milele ntaboficha kawigi na mwenye kome. Mnikome Keni chini mnisome. Ivesi na mabriji kai meandikuwa na pakome. La haula akili mtaji sosura. Hauna pesa wezi kumiliki paula. Weki gagura jipange huna unachomiliki zedi application ya mange. Nye wazawa mtatuweza kweli nyinyi. Soboni ya iya si Christmas moja mjini tu. Mtaliwa taku DJ shika hapo na nkepiga wanauliza nacho mepigaje hapo. Legend, hivyo msini weke kwenye list now. Kwenye rap, mini god, don't judge how. Alafu cheki cheki usome kabinyao. Beki zenu mbovu asini kabi mi, pesi town. Tandanganya nini mi bon, hia hia usana pesa. Vinafanya wana nita, dia dia. Kila show, kila pepa nabukua, mia mia. Wakisikia nipo kwenye mic, wana fear fear. Usawa bongo wana utashimika ukipata maslai. Hila ukikosa pesa utapata sifa na UTI. Una hela na ume chill to my ghetto white. Babrai, umlu unakwenda karaga bao.
Hakuna time, I can be the kicker wasi jiru. Rudi yani hapo lipo mishezi napangika na usipopanga ndipo tapanga mipango wenzako. Kila mtu ana ndoto wanatimiza chache bado kijana vipi mbona umejikata tamaa lika kipando na chekla mtu anapita miaka inaenda usimami urembo unaisha. Hakuna story zaidi ya kukimbilia boli magoli shots on target na tuna boli and life and profit but we keep rolling and life and profit but we keep rolling.
Oh yeah.
Jua, atanki fuwa dafu na kikisha na kamua. Uko mtano tuwana jua, nikuwa kukicha fuwa. Chowe kuchoma nyumba na kiswa nitaungua. Kodi zangu kama asaki, muda wote nalikuka kama bumbu. Ah, oya watake wasitaki, napendeza hata nikivakondo. Mini lifu kilipenda na kupenda, na kilipenda na kupenda. Kiona chenga chenga na kwenye vipa miwa.
Kapikeni mbriwa.
Wewe usinije kinezi utapata shida. Kia nyumbani kwangu ina mimba kimi chukulia barida. Nakulia bati mpaka kumuli na shiba Numana wana nita chegu.
Chegu weka
Akichafu waka machegu.
Chegu weka
Tumera komi chegu.
Oya pass me the freestyle, kitulize kichwa. Na kama ukinyonga hakikisha ina filter. Kishi la tumoko na kalisha mtu tisa. Na ukizingua, tushafirishi na
tafita.
Mbegu lotaga kwenye mizizi. Shenda paka nilembe kisa na love na machizi. Na kitu kukiporo angaizi. Kwanza mweni shauza godoro ili ninunuzi ngizi. Nikona sisu mingi na kuna panya kuwa uwa. Inashangaza kona mna panga kunipangua. Ulisia teme kazo mapanga wananijua. Ile shah 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 na kuchinja bila lua.
Numana wananita chegu.
Chegu
na gijafua kama chegu.
Chegu
Hey, you better call me Tiku, yeah.
Chula.
Hey, na kita fuwa gama Tiku, Tiku.